Sexy on the beat.
You gonna like this. Play music, mo. KK, White Star, KK, White Star.
For your gun.
I know you wanna dance on the floor. Come closer. Let me see you want some more. KK Kudu baby.
Urugu burugu kila kukicha. Malumbano masengenyo yote kwenye kutafuta. Shilingi dola ili mwadi kuwa hela. Shari sitaki nikisha zipata. Ingina wekeza kidogo na kula bata. Jasho langu nalifaidi bila utata.
Dusta kishobo kipina haso. We unauza nyago. Kakushoto takula rufu. DJ anzisha wakuhaso nazo. Bili tatu dirahatu. Sinaga maku. I'm so cool cool. Kipata kula bata tana kuku. Jo kwenye bata tana buku. Haba fulugambe. Haba fulushampe. Bata habari amji. Soda ni kama fali. Let me see you want some more.
What's that?
You want some more?
Let's go.
Let me see you want some more.
Let me see you want some more.
No fear, I'm all secure. Got my cash, hand on glass. VIP pass, lady with class. Tonight we the best, huh? We may dance to the morning light. Fellas on my right, please no fight. The fun is tight, might die young. Right, YOLO, that's the motto. YOLO, that's the motto.
Shikarato, sikate tama. Leo kikosa, kesho tapata. Sebu kidogo, nyingine bata. Heshimo tapato, tapozi pata. Mashakarato, sikate tama. Leo kikosa, kesho tapata. Sebu kidogo, nyingine bata. Heshimo tapato, tapozi pata. Bata madai kikuta bata ni si shangai kapale kipendi na saka si kwanawe madai kikuta bata ni si shangai kapale kipendi na saka si kwanawe.
We down right, manage your white lean goma. I met some guava, what's I leo for the music baby.
Let me see you want some more. Let me see you want some more. Let me see.